Thanks for listening to this Arrow FM podcast shared on accessmedia.nz with the support of New Zealand On Air.
Kei te whakarongo mai koutou ki te hōtaka o
Kirunga.
Ko te aho matua tākina.
Ko te aho matua te tāhuhu o tōku kura. Ko ngā tikanga ngā heke. Ko te whānau ngā paupau.
Ai o ki te rangi, ai o ki te papa, ai o ki ngā mea katoa, ti hei muri ora. E tūnei au ki te taumata o rangi tuhumau. Ka titiro whakararo ki ngā wai o rua mahanga. Hoia mai rā taku wakatapu o Takitimu ki Aotearoa nei. Kia tū rangatira, kia tū pakari ahau mō tōki iwi mō Ngāti Kahungunu. Karawhiti ati rā taku haere ki taku marae kia te oreore. Tomo kia mai taku whare tipina o ngā tau e waru. Ko te pāa taku ingoa.
Yeah. E tūnei ki te taumato o Panikiri. Ka titiro whakararo ki ngā wai o Waikare Tāuke. Hoia mai rā te wakatapu o mātātua ki Aotearoa nei. Kia hau atua ki te marae atia o te waimaku. Kia tū rangatira kia tū pakiri au mō tōku. Iwi mō tū hui. Kia tū hei kāka wahaunui mō tōku hapu mō ngā tiro pani. Kori pika ahau.
Oh, e tūnei au ki te taumato mana whāti o ngā waiwhiki ko Pukikauri. Toia mai taku wakatapu o māhuhu ki te rangi ki te urunga ki te moinga o Kuima o Koroma. Kia rangi tāmuri o te au ki te mauri o ku tīpuna o Ngāpuhi. Karawhiti atu rā taku haere ki taku marae ātea o Takehiwai. Tomo kia mai taku haere ki taku whare tīpuna o rangi ora. Ko tā shāhau.
I kaitaku mata ki te kōti iti o Mangarake, ka te tero whakararo ki ngā wai ahu ahu o roa mahanga. Ka... Ka tū rangatira kia tū pakiri mtoki Ngāti Kahungunu ki rangi tāne. Ka hauru ka noho ai ki te marae atea o te oriore, ko Misha ahau.
Nā ngā tauira tau waru tau iwa o te kura kaupapa Māori o Wararapa tēnei. Hōtaka i whakaritea. Ka ranguna a mātai reo i te kaimatahi karaka i a parare tai atu ki te tuatoru o Hūrei. Ka ahei koe ki te whakarongo me te matakitake i a mātou mā te pai tukutuku o Arrow FM. Waita tuatahi o Wairua nā mai moa i tuhi. Ko te ko te rā te wāta o te piko e tō, o te mahiri.
Oh, i tēnei wā ka whakarongo ka mātaki tātou i tētai kiriata o te whakata Māori. Ko haka freaks te ingoa areare mai ngā tairingo.
Tōku mā mihi mai rā.
Te kai raku raku. Kia ora, auntie.
Haka free! Haka free!
Testing, testing. Kia ora, ko te whānau Prendergast tēnei.
Ai, ko mātou tēnei.
Ko taku te aroa temptress tēnei.
Ki taku tangata tiriti.
Yes, I am the chief tangata tiriti.
Toko toru a māua tamariki.
Ko hine te mātāmua, kei te whai I tāna tohu.
Mā tamariki!
She's also not bad at sport. Ko hea me te mea o Wainui.
Where's the controller?
Rāwa rāwa ko tāna prari kēmu. Tai noa mai ki tā māua pōtiki.
Yes, our Peewee went to his first haka fest last year.
Nē rāwa ake. Kua tau tōhito.
Which isn't a bad thing.
For you, but I was busting for a mimi.
That haka fest has got a lot to answer for. Our kids should be studying math, not studying haka.
Shush, you trying to get us cancelled?
All these practices, all this pressure. Are we trying to traumatise our kids? He aha te taeha, he te taura ke te taonga, he piu piu haere mā rātou.
Pēhē tō koutou whakaro o tērā
whakata
o haka freaks.
He mea katakata, he mea tū mōri tonu.
Oh, he pai, I pai te kiriata te wātuarua kua mātaki. Tōna haka. Yeah.
Taisha, tō whakaro o haka freaks?
Tōku whakaro pai. Ore te kōrero o Rīpika he tino. he mea katakata te rakiriata, tino katakata, ai.
Wa tōku whakaro, he tino...
What's braver, Māori?
Maya?
E tino maya e ki te mahi tāna, like, mea Māori. Nā te mea kore ngā tangata, like, Māori, ka, kei te pirangi te mahi, but aia kei te, like, mahi.
Ai.
Kei, like, runga ia i te YouTube, me te mea atu, tino maya ia. Tēnā tāku whakaro. Waata tuarua. Okay. Waata tuarua o Sand Walker. Māori ki te ao.
Māori aho, ake ake, he tūhoi aho, mana motu hake, o kūreo, he take take, he tuku iho.
Ka whakarongo tātou ki tō tātou whakataiki. Tēnā kua whakarongo mai.
So our whakatauki, our quote for today is e whā o ringa, e whā o wauwau. And the description around this is something that's said to silence someone that's being quite boastful about what they've done. You've got four arms and four legs. You can do twice as much as the average person. You must be so
great. It's just one of those quotes, one of those sayings, around, you know, to keep people humble. Keep them humble when they're boasting too much, or they're talking too outlandish, and they're saying all these things, and you're just like, shut up. E fa o ringa, e fa o wai wai. So our whakatauki are...
Pehe koutou whakaro o tera.
Pono.
Pono.
Pono, pono, as.
Why? More about it.
Just... Oh. Rea ke te mohio how to, like, korero, like...
Ka te take ka whakai Māori ka koe ki tērā kōrero. Kwa mōhio koe i tētahi tangata?
Ai, engari kare ai ki te whāki. Kau.
Ka raui.
Pē tō whakaro Rupika?
Tau toko ana ngā kōrero a Taisho. Koreo e tahi me ka ki, but ai, tino, tino.
E koe Misha?
Pai, ye. E toko ana ngā kōrero, ko kōrero tia.
Kia hai?
Just. Ai. Just, ai.
Ka whakamahi tēnei whakatau ki, hea te horopaki, ka kōrero koe i tēnei whakatau ki. Kia koe, kia wai.
Ok, te mohe au kia wai, whanga wai wai en, whanga reina, tūrua.
Kada.
Tika, tika rawa tira.
He
te koe ana ngā kōrero, but kore aho i, like, moiho pera, like, you know, like, whanga wawai, whanga ringa.
Hani whakui, nā.
Ai, but ke, e moihu ahau ko wai tera, but kore ahau ke te whaki.
Oh, ko whaki ke ahau.
Ke te pirangi au te whaki, but kau.
Whaki, whaki ana. Haere, whaki.
Haere, haere.
Whaki.
Kore ke te rongo rātou.
Whaki.
E pā ana ki a Michelle, tōku tō kana. Ko kao.
Ko ai tō tangata.
Oh, kore ai ke te whāke, aroha.
Iha ai.
Tangas.
Me kīpura on the pillow, nera.
Ai.
Ai.
Raro rā.
Ai, raro.
E nā nei, kei te whakarongo mātou ki te wāta tōturu o Towers. Tūmaira.
Rangi Ko rangi tane ki te whenua Ki a ai he iwi hu mari e Maranga tūmaira
Haere koutou ki te whakatuwhiratanga o te papa kāinga o te manawaroa o Korokoki Rimini.
Ai.
Ai.
Ihea tērā.
Kia oki nei whakaro I pai.
E tīmo ngengi koutou? Iaha te wā I haere koutou?
Whakaraka?
I tai atu e I te ona karaka.
Ka, I pō...
Te wā, ka te mata whakaraka, but... I haere
I te... Itimata I te...
Itimata I te... Ono karaka.
Ono karaka. You have to be there, pai.
Engari, I pai. Pai te... Te... I pai ngā whare. E pai ngā whare katoa, engari ori te katoa, e pai ātahua ngā whare me te tohu o te mana wāroa o Korokoki Rimini.
Pehe o koutou wāta, haka?
Oh. No.
Pai te wāta tuatahi nā te mea i...
He iru atu ngā tama.
I iru atu ngā tama, ai.
Pai ngā tama. Pai,
I tēnei. I iru.
Ai. I tēnā pai nā te mea...
Te wāta wātai.
Ai, te wāta. Wāta rātua.
Pihe ngā wāta tua roa, tua turu.
Ai, e maimata e.
Tēnā, a crack o.
Ai, is it?
Ai, te pai tērā.
Te tōku reo.
But kei te pai
ki tērā wāta.
Ai.
Iaha te wāta I wāta kei tui.
Te mea tuatai ko wārarapa tēnei, tuarua.
Ko te oriore.
Tuarua, tua toru.
Ko te ro Māori.
Tua whāi.
Ko te ro te Māori.
He makariri kikura?
Ai.
I no makariri.
I te like, yeah. E freezo ku waiwai.
Kari I rongo, nā te makariri. Kari
Makari.
I nam oku mati mati me toku toes.
Ai. Oh, koe pātera.
Ko ka snap off.
I huri oku toes ki te I ngā ice blocks. I ngā teals. I ngā teals.
Oh. He te kai.
Pai. Ooh. Pai.
Tino pai.
Te kai.
Ngā yaha era.
Heki?
Tekana?
Kao. Tera. Ai. Ko reo I kai, but it look nice. Ai, tino pai. Aroha mai.
I te ako te kai ai.
I kai ki wahuna te mea I te kainga kei mātua I roto.
So haere mātua ki te kai ki te marae o Rangi Māori.
He wai mahana ki kora? Mō tētahi kapiti...
He mairo.
Ai, mairo. Mairo.
Kari ai inu na
te mea. He...
I tiki.
Huka.
He huka ki roto?
Kau.
Kau, kuri.
I pai, but I te hoha e tahi o ngā...
Tama. Tama.
Mō like te kato.
He te haringa ki kura.
Nā tama, always.
Tino. I tai tōmiri e. I tō ono karaka e te wai te matua.
E te raiwa o kei te matua ki kura.
Kore tōku matua I mauri a mai a whamara mai.
Ai, pohi e te ngā kui bau.
Ha?
Pohi e te noho kanga kui.
Ai, me ahu.
Pohi e, oh, but... I ki e ki tōku māma, kei te whirangi o te haere. So I ki ia, kia whae marama. Hare mai te tiki I tōku tamariki I nai nei. I was like, oh.
Okay, so he like, tino, how do I say? Tino like, memories? Is it like, do you feel, is it like a moment of memory you, like, you guys would keep?
He pātera, like,
especially te wā e awhiaho ki te makoe o Michelle.
I oho ai te like how far ki te ono oh ai but yeah and e tai atu au ki reira in like if you were tōku makaui ai so I efina mai a taisho yahu
I haru kui ki te taho o Michelle
oh Carl Carl I tūtaki a yaya ki reira.
Hi. E kite kaita I tētahi tino hot tama ki kura?
Oh.
Ki te aripaka tētahi.
E au, ke au tētahi. Oh, kore au kei te ki.
Ke au tētahi.
Ko au.
Ko au hau.
Oh, ai, ko Michelle nā.
Ko au te tama.
Oh, ko tētahi tangata.
Tera pē he tino anu-anu I tira.
Oh, he tino pūrotu, yeah, he tino pūrotu.
Tera pē ke te whakarongo a Makaura ki...
Oh, kau!
Whakarongo a Makaura ki...
Ah, nā, nā.
Tera pē.
Mai Makaura.
Kore, kore.
Mai Makaura.
Ki aia. Kore, tōku. Ai.
Ai, oh, matu,
Ai.
Okay, inanei... Ka whakakapi.
He... Kāro whakamutunga.
Kāro whakamutunga, kaita.
Te mihi ki tō whānau, tō whānau.
Yep, wait.
You go.
Ka. Kāre koe.
Okay.
Ai, Nisha. Reo Māori. Me reo Māori te katoa.
Tiri, tiri. He kōrero mau tēnei. I tōku pāpā. Clinton Coley. Ai, kete, yeah. kia ora. Kia pai tō rā. Yep.
Oh. Ki tōku mama, me tōku papa. Mēnā kei te whakarongo koutou. Mahi I ngā rihi, kas kore au te pirangi. Kimi I tōku wā. Koa, kei roto I tōku rūma. Ai.
Kia ora. Ha, ai, kore ka tai kui ki te kimi tō ake waia.
Tino, I'm lazy ear.
Cole, I te tino, yaha tera kapu, rush.
Okay, kei te pai. Pehe koe, Tasha.
Oh, ka, kore.
Kore he mea whakakape.
Ka. Te paia.
Tau.
Ai, te paia. Wait,
actually, tēnei te tukumihi ki a wha, Anna. Tēnei koe mo te whaka... Maria, mai mātou ki konei me te porua ahau me mātou ki ringa I a Arrow FM. Tēnā koe.
And ai.
Yeah.
Turn it all off.
Karaki a whakakapa.
What's that? Kia tau.
Kia tātou katoa. Te ata whai o tō tātou ariki. A ihu karaiti. Me te aroha o te atua. Me te whiwhinga teitanga. Ki te wairoa tapu, ake, 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 amene.
Boom.